yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heediɓe on e jaam hannde aljumare nogay e jetti lewru octobre hitande 2016 Ousmane Niali bulɗo kabaruji ɗo gagne Kanté to ɓoggi janɗe to leydi afrique yogaji jalti e CPI baale nayyi mali kuminiɗe hakkunde baale nayyi mali kuminiɗe hakkeji ɓiɓɓe adama en kolli wiide ɗum weleyde ɗe leyɗe en jukke ɗe kullidi pata leyɗe goɗɗe jalta walde mali kuminiɗe hakkeji ɓiɓɓe adama en holli wiide leyɗe ɗe ana kani hollitede nafa gonɗo e CPI nde fedde darandiɗe hakkeji ɓiɓɓe adama en e jukkude gaɗoɓe torraji fewtude e yimɓe bonandaji gaɗaɗi ley mali ko sakkiti joni ɗum yo ɗum bandiji ɗum wonno ko honjotoɓe yoggaɓe kolli wiide e wi mabɓe laamu o an hani humcande ɗum hoore wote maire en kanɗo waɗede lewru novembre waroru ndu ministre gonɗo hakkunde mali e leyɗe goɗɗe o haali haala mum beeta ko o dow RFI Ablaye Diop holli wiide waɗen watte fuufa wote o waɗede wiyande yoɗi woni sembe kabaruji ɗi hande bisimilla moɗon heɗade studio tamani baale mali nayyi kuminiɗe hakkeji ɓiɓɓe adama en kañe hono muɗum temere temere goɗɗe gonɗe le aduna o kolli wiide ko woni hakkeji ɓiɓɓe adama en ɗum wonno ko CPI darani leyɗe ɗe leyɗe aniɗe yaltude le CPI ɗeɗe ɗum woni Burundi e Afrique du Sud ɓe kolli wiide ɗe leyɗe ene kahani jukkede nenno fa ɓeydiroɗen faamu keɗɗen Oumar Waygallo
baale nayyi kuminiɗe hakkeji ɓiɓɓe adama en le leydi meɗen ndi wattu jonoɓe mbiɓe kuuli hen sanne ko leyɗele goɗɗe gonɗe ley rumde afrique nde mbi garan yaltinde koyɗe muɗen le CPI timɓe widenoɓe cri de caire association des iris maliens AMDAS e wildaf wattu jonoɓe mbi ko Burundi kañi Afrique du Sud kolliti wiide jaltinan ley hen koyɗe muɗenkoɓe kuuli ɗiɗo golleji sanne saabi deɓe mbi hinde ɗiɗo anniyaji ɓamano ila hitande 1998 leyɗele gonɗe le Afrique ɗe kañi en kolliti wiide jaɓini ɗiɗo sariyaji to gaɗi leydi Rome le majjum miccitiɗen wiide CPI bonandaji gaɗoji ley leyɗele Afrique ɗe wakkati fuu ɓe gaɗan dow hen konjali ɗeɗo baale kuminiɗe hakkeji ɓiɓɓe adama ɓe mbi so ɓami fa leyɗele Afrique ɗe jaltini ley hen koyɗe muɗumen yo hokkude sembe wayde ñanguede leyɗeleɗe
caggal tiɗallaji hitande 2012 ɗi laamu o noddi CPI fa daranoɓe torraji kewti le sahangal wattu mogal wonno e juuɗe bondereɓe ɓe le lewru uttu ƴaɓɓi nun du ɓe juugi Ahmed Alpha Key kollaɗo wiyede ana wonno e bonnuɓe cuuɗi ɗi waliɓe leli leymum ɗi ko taƴara kanko wonno gaɗɗo o golle o jukkama duuɓi jeenayyi walde mali kuminide hakkeji ɓiɓɓe adama en holli wiide ana ninsiti ko leyɗe kollitinɗe jalti leyɗe kollitiɗe jalti le CPI kollitaka nafa gonɗo e fedde nde saabi nde fedde humanide daranade toñaɓe nde fedde nde faabota ɓiɓɓe adama en du fa kewta hakkeji muɓɓen e wi AMDH CPI keɓoɓe torraji daranto nenno ana hani himɓe tawe caggal mayre keɗe ko Issa Fakaba Sisugo landodiri e maître Mokhtar Mari ko horejo AMDH do faccitago Oumar Waygallo
CPI hunde haɓɓude hoore torrunde yimɓele laamiɓe ley leyɗele Afrique ɗen gaɗoɓe bonandaji fewtude e yimɓele muɗum en ndeɗo walde wala fuu kone darnira yalla yimɓele ɓe bonandaji gatte fewde e muɗum en ɓe ana keeɓa foftere so ɗeɗo leyɗele kollitiwide garan yaltude ley hen ɗum hokkan leyɗele goɗɗe ɗe yakka were laamiɓe gaɗoɓe bonandaji wakkati fo fewde e yimɓele muɗum en kañum en du mbiyan jaltan ley hen ɗo Afrique ɗo nuygal sariyaji manggal wala ley leyɗele ɗe kangal sarde laamiɓe ɗum waɗi wattu joni so miɗe lando gol ɗo ɗum waɗi wakkati joni so miɗe waɗa landol yalla no CPI worino eɓe gonga na ɓe gala e gonga no laati fo bonday ɗi laamiɓe gatta wakkati fo fewde e yimɓele muɗumen sa ƴeewi eɗen kani miijat dow hen sanne
fa ɓeydiro ɗon famoro ma ƴewɗi kabaruji fuɗɗo debbemal amen Facebook e Twitter studio tamani e wi honjotoɓe yoggaɓe ɗi bonandaji yo ɗum golle bandiji no nenno laamu o an hani humcande ɗum hoore e wi ɓe dunke ande ɗi torraji saabi kaɓorɗe gongereji fuu e juuɗe himɓe wattu joni o kañi wasugol humanade daraniɓe ndenago haɓɓude kumi muɓɓen no hanniri keɗe ko siyaka ceble dumbiya haali dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
so en ƴewti no fewi ko waɗi sanankorba ko e kañe ko waɗi commune 1 ko kañe ɗum ko waɗi joni ko en paman wiide batte tiɗalaji ɗi leydi men ndi heeɓi ko malfa kewɗe naati juuɗe yimɓe haygol fof ɗum wala e kabaru majji kala jiɗo sooda malfa e nawtoto nde ne mila wiide ɗiɗo bonandaji wona fewi bonɗereɓe yo bandiji tan noon kako ɓuuri hulɓinade e kabaru muɗum yoko bandiji ɗi gaɗata tun e ley waltingol hakkille ngol meeɗaka yiyeede ɓe bembatake fay seeɗe fay so hon ɗiɗo guykaji wawatake andede fadde ɗi gaɗede hana fewi caggal ko ɗi gaɗi ko horgol wasa dawre ɗum woni ko ɓuuri fof fulɓinade e kabaru muɗum so en ɓami misal dow lawol falajo ngol fadde yottade point o famɗi fof capantaton polisaɓe goni kaybobo ngol mi yiya e fof koɓe nafata ɗon tawa nde ndenago huncanaka hoore fay seeɗe
leydi Canada kane leydi France nani itide jawdi fa d'accord woni postungaaji moƴƴine keerol Mali e Burkina to bonandaaji keewi waɗede ko sakati wardi ɗum ƴiwde 2015 warde joni wi laamo ɗum waɗan fa ndendaago heɓe hakkunde keerol e leyde jawdi ko wattete hen ana yaa ujinaaji jawdi ko wattete hen ana yaa euro ujinaaji temedde tati Ministre gonɗo hakkunde Mali e leydi goɗɗe Abdoulaye Diop hawri e botu gadaado Paris noga e jeegon e noga e jiddi lewru ndu lewru octobre ndu dow daranade dartude jam leydi kaloje France koode de yudum kawri tangal ministre gonɗo hakkunde leydi France e leydi goɗɗe hunceni hore o kananke Mali o kananke Mali ana wonno halde beta ko do RFI holli wiide woto maire en kan do wadede le lewru novembre ndu wadeno watte fufa watte o wade pati o bantine kede ko haldu faccitango Oumar Way Gallo
vous savez ces élections
Oro andi woteji di bortinama Chile nayi wattu jono jewtati yalla hono woteji commune ngaji di kani wadi redi le leedi ndi yalla watna be an tawe e demokarasi be ngotinira nokkule do woteji ba wadde do laamo waran hertade le hen dati
prendra les dispositions nécessaires dans ce cadre
Ministre Abdoulaye Diop haali du hala heewgol gube de holli wiide edum waawi wadde fa golle kaldal ngal tiida sini de gube na tay e gube mawde de hon dum plateforme kany SMA kanye ngartan wiide gonden joni do hollama wiide to gawo to torraji ana godi joni sabi lawongol be kolli wiide gon natta ka jiwde beta ko o jiwde beta ko kolli wiide lawongol nangama mobile fu natta le gendi bamo le gendi gawondi daranibe lawi kanye software en paleke lawi di lawi natirdi yonter jabbine de be kollino wiide gouverneur gawo o huncana dum hore fa lawul gawo seware ngol moƴintine natirde yaltide rompoy en songo ana wondi ana wawi jabbede kaariube ana goni don wattu joni o ana gada majer fa kolla ko woni e metal yonki mubbe e wi kumenibe dum gouverneur o darti fa be kalda beta ko o mebe challeke kede ko Ibrahim Harouna Diallo secrétaire général walde software en wi do faccitango Oumar
il hanken wakkati minuwi mobilaji iwrude seware fa nata gawodi fu anni dari ton do godroji di sukabe jokkolbe wobbe be ana nokkuno dirtedo jidara narude wonde tonde robele be do anni narude heddir an songoto min kollitimbe metti amen hono dido golleji ngorino wattu jono minen wiama be gondi e noddude yimbele be jati laamu o faabe kalde e mudu en min lamid yen temto gawoto kanye minen sofer ngabe gombe do be min kollitan wiide min kajaka hawrtinde e laamu o fe sabi de ko be gaddo arande ko yo jeerude yimbe non min bindi bataaki fewtude e mabbe idum waara e jonte didi nyaloma handen o fe e hunde wala jababu ko be dokki min minen ne wala fu ko min landi so na min keba do hen kabaruuji tan
gollede kumeninde laawi hawri kanyanto sigaso to batu gadaado do daranade golleji mujjingol laawol mabbe don laawol fangal watte goudron milliards ngaji sappo e jetti e milliyoji temere jeegon wattete e mujjingol laawol jundi maggol ana hawre e kilometre ngaji jeddi jayndi maggol ana hawre e metre ngaji sappo e nay lebbi nay golle mudon hani wadede
Union européenne e Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
sekira ben jandaro men kabaruji gondi le region ngaji men di den puddiram banamba chapantati le dem dere e jawdi mali wattete e juude collectivité ngaji o kabar hokkama kenyen le kawtal ngadangal banamba di jawdi wattete e lawi kany e kakeji juude juude lam o nadde e juude collectivité ngaji di kanye bangal demal margal awgal e hawalu kawtangal timmi hande milioji jeegon sefa watta e motoji jetti hokka kenyen gollobe meri minyan kala ka fu kanye gollirde gondude faabaade laamu o ngol hokkugol nayo bol yo heejo développement social be anni moƴinde laawi kanye janginde golloobe meeri ngaji jande do daranade nyamri nafa fuddi kenyen kayi faanda jande de yo faarewbe mbaa moƴininde nyamduuji nafoji himbe walde misola wadinde jande de timmi hande fedde humininde lewru pabondiral baddi kenyen to buremto e worbe nayebe wonko soma le envelope ngaji watta e juude mabbe gol hokkugol waddi e golleji timmerdi lewru pabondiral ndu kajolo to yonterende be noddirta yewterende be noddirta pomporo fuddi hande juma tene gal kawrital wadan faabe himbe ton dokkindira juude gollide fa commune mabbe o yiriba golleji kandi waddede e de yewtere yo figol ballon wadde bumi finatawa kanye e darde nokkuje kaydi nide balde tati dum watta sakarabe do kadde ndi kabaruji ka kedde hedade yewterende ana yesu wassalam